love me the protocol son. Lord, you need me the protocol son. Yeah, even though I'm nothing under the sun, you still need me the protocol. Lord, you fill me with courage and determination. Let me mention you are my motivation. Salvation, I'm gonna speak to the nation. My body and soul is your own creation. Lord, you fill me with courage and determination. Let me mention you are my motivation. Salvation, I'm gonna speak to the nation. My body and soul is your own. You're my comfort when I'm bereaved. You're my effort when I feel weak. You're my comfort when I'm bereaved. You're my effort when I feel weak. Kanitoa down, kaniweka kule. Maisha ikachenji ya kuwa file. Upende wake mola ni ule ule. Amenisho love na spiritual file. Ola kanitoa down, kaniweka kule. Maisha ikachenji ya kuwa file. Upende wake mola ni ule ule. Amenisho love na spiritual file. Mola nitakutukusa to infinity. Penzi lako linanipa serenity. Upendo wako una last to eternity. Mimi wako sita kusho enemy. Mola nitakutukusa to infinity. Penzi lako linanipa serenity. Upendo wako una last to eternity. Mimi wako sita kusho enemy. Wako ndoto hija waiku wa vanity. Hivi leo ninakomba opportunity. Ili kesho nisikumbwe na calamity. Najipa moyo nikufanye celebrity. You're my comfort when I'm bereaved. You're my effort when I feel weak. You're my comfort when I'm bereaved. You're my effort when I feel weak. Mola kanitoa down, kaniweka kule. Maisha ikache njija kuwa file. Upende wake mola ni ule ule. Amenisho love na spiritual file. Mola kanitoa down, kaniweka kule. Maisha ikache njija kuwa file. Upende wake mola ni ule ule. Amenisho love na spiritual file. He go listen what you ask for, tell him what you want. He go give you everything and anything you lack. He go show you love, unity and peace. Give you hope and everything you need. Let me say, you are everything I want. Prince of peace, you give me anything you want. Jesus Christ, you're my only friend. I'm gonna stand by you till the end. You're my comfort when I'm bereaved. You're my effort when I feel weak. You're my comfort when I'm bereaved. You're my effort when I feel weak. Mola kanitoa down, kaniweka kule. Maisha ikachenji ya kuwa file. Upende wake mola ni ule ule. Amenisho love na spiritual file. Mola kanitoa down, kaniweka kule. Maisha ikachenji ya kuwa file. Upende wake mola ni ule ule. Amenisho love na spiritual file. Mola kanitoa down, kaniweka kule. Maisha ikachenji ya kuwa file. Upende wake mola ni ule ule. Amenisho love na spiritual file. Mola kanitoa down, kaniweka kule. Maisha ikachenji ya kuwa file. Upende wake mola ni ule ule. Amenisho love na spiritual file.